Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, Paruwasi Kinunu ni muri Diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana bakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda, akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe nuko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Theophile Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Theophile niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. Nabatindiye rero, reka tumwakire hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Padiri Theophile Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murabona neza injeniya, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo turebe ko byaranduka.
Yego yego, rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nk'amwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi babaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga agatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Theophile, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ngapadiri ushinzwe urubyiruko muri Paruwasi nakunze kenshi kujya nkunda guhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire kujyanye n'ubutumwa bwa kiliziya, ariko ndabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko burya hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'ipfunwe bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi yaba baragera ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe yamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwitsemo bumva badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwo bwitabire bushya bw'urubyiruko nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi kandi itangazo mu kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi ikurikiriza babazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Yarabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane ku buryo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari ukugira ngo tuganirire hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, urumva y'umwana mu Rwanda cyangwa mu mice y'iwacu umwana atewe inda aba ari gisoro ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko aba bumva yabateye ipfunwe.
Yego, turaza gukomeza. Wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze yenda ubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri make uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo uko bwihariye.
Nguko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure no gukora tike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, rero tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma y'ukumva ibitekerezo byabo. Benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga ku buryo ubutwece tubafasha kubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tunifuza ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga babateye inda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbi bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana he? Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama, ijambo ni ryawe.
Ni inama n'igitekerezo.
Yego,
na familia nsanganyamatsiko nsanga aricyo wenda nshobora kuvuga.
Yego,
nikure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we ku sort of freedom, nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akora ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi rya mpamvu ishobora gutera zanda zitateguwe, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ivuga ngo iri kwishyira ngo kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe ibyo joro agende muke, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari, abandi baba batagejeje mu myaka 19 20, kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Iyo byose rero bikongera ibanda n'ubundi bitateguwe. Nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari ibintu nanone gahunda Leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe, nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga tuti ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo, kugira ngo cya gihe nikigera cyazanda abana bazi neza ubumenyi. Ikindi n'ibindi n'imbuga nkoranyambaga z'iki gihe ujyana kuri za Twitter, za Instagram, ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi, kujya nyine gutekereza tu kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute. Natanga inama rero y'uko Leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo ba rubyiruko b'abana batoya batazakudefinga cyane uko byakabaye bikwiye. Usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo, umuhanzi wakoze indirimbo itarimo amashusho y'ubukoza soni ibiro ntabwo ari indirimbo, ugasanga stili kiri guhombera muri ibyo bintu. Kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka, ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwage irasobanura amazi ibikorwa byamamaza ubusambanyi, ugasanga nabyo Leta ikiriho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bigiye. Leta nayo ikiriho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mugira ategura, ese ni Leta yashatse ibyo yakora kugira ngo babana n'umwe batazaterwa inda. Ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu, niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa, kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye. Umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka 15-16 yandika ibintu kibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu. Uwo mwana kandi none uzenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza, ibyo ni ibisanzwe. Ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubu rwavukije rwikunda abagabo, ugasanga rero icyo nasaba Leta ni ishyire nk'ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano, umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi bihano muri ibi bintu tuzajya duhana. Dukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za 60, abana b'iki gihe nabo basigaye batekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona. Ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga natanga. Kandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean d'Amour rwose ku bitekerezo byawe, ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare uko ababyeyi bagomba kugira uruhare, Leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakakwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara. Reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe. Noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo, noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa. Ndagushimiye cyane rwose Jean d'Amour. Ye twakire noneho Innocent Nduwimana ngo yavuye kuri telefone. Reka ngarukiye kuri Padiri Théophile Hakizimana umutumirwa wacu, hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe, ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza. Mukanya Padiri, twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima, ari uburyo bwo kuganira nabo, babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ibiganiro baje ari benshi, dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe, tugende uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko abafana bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane baje ari bakeya cyane. Kuko bari biteze ibintu kuva ukaraza ukamuha ibintu byo guha umwana we, byo guha
ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi. Birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro, ntabwo babyakiriye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'amahugurwa mwabahaga, ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se n'abaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo bijye nabinge ubwo nabanje kwabwira uko umushinga ubwo haje kuza nk'umushinga, ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine uko kuza bakaganira, maze no kwandikaho ya article nabagiye mbwiye ururimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda byateganyijwe, twabashije gutumira nashaka umuntu w'umusosiyaliste waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere, kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twatumirije imbere. Araza yaza n'uwitwa Odeta Nyiramirimo, yaraje arabaganiriza, amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezwaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro, nibura hari ikindi baje gukora. Yamubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho, tukabona amamashini, abana baza baje kwiga imashini, ariko tukabaha na bya biganiro. Yabyumvise vuba rero, atwemerera imashini 10 ndetse aza no kuzitugezaho, dutangira dukora uwo mwuga wo kudoda, tukadoda ariko tukabashyira mu bya biganiro, kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo atuye agiye kwiga ubudodo, kandi nabyo ukamubonera hafi ukamubiganiro ukanabana bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Ngereka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga, ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize, ndumva ari umuterankunga wanyu, ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya. Twakire noneho Hakorimana Theogene. Theogene wiriwe? Theogene? Ko yaduhaye nomero se akaba atarimo kwitaba. Theogene akize Hakorimana, ubwo turaza kumugarukaho mu kanya. Ndibaza ko telefoni ye ndashobora kuba yacitse. Ye padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose babifitiye ubushobozi bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi. Abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Turigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya, ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi 9 nibura umwana agataha, tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya.
Yego. Iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa, sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa, cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo, hari suivi mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga umwuga w'ubudozi tuba imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere, tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative, kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha. Turabakurikirana rero, nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo, hari benshi dufite bagiye bakirangiza rwose, umuntu yamara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana. Ariko ngabaturi hafi tugerageza kubakurikirana kumenya uko babayeho n'abagiye kure. Urabona duti mu karere ka Rutsiro hari abajya kudegera za Gisenyi muri za Francais za Maboko n'abajya i Kigali, benshi tugenda tubavugisha
kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego. Reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina, uranyumva?
Ndabumva neza.
Muraho, urakomeye?
Bashime Imana.
No, kubwakoze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko se, wamenye ute wowe umushinga byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
Uko byagenze, Padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe, akaduhuriza kuri paruwasi ya Kinunu, tugirana ibiganiro birebire, harimo ibiganiro by'isanamitima, baraduhugura, batwereka uburenganzira bwo twabyaye no kubatwereka uburenganzira bwacu, kumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe. Ni uko twahamenye ko yari yadutumije.
Yego. Hanyuma
twakomeje.
Yego, komeza.
Ubwo rero mu biganiro by'isanamitima ndageze aho batubaza icyo twakora. Abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi, baradufasha pe, badushakira ibikoresho, badushakira umwarimu. Ni uko twahiye twiga kudoda, tujya mu mushinga wa Berwa Kinunu.
Ubu se utarawujyamo, uwo mushinga utarigera utawuzi cyangwa se utari wawujyamo, wamubwira iki?
Icyo namubwira, icyo namutangariza, ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhana kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije, uko wakita ku mwana wawe, kandi amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini ituma nawe wibeshaho.
Niko Serafina, wowe nko ku giti cyawe tuvuge, urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe imaze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda, kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga, ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi, noneho nyamamo n'icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore, nsize imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta, njya mu nama nitabira imiganda kandi ntaragiramo sinabyitabiraga. Aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije, kubera yuko ntarajyamo napimaga ibiro 50 ariko ubu ndagupimiza 85 kubera ko ifaranga nyine maze kurikoraho, ndi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akabona icyo ashaka.
Ifaranga rimaze kukuryohera?
Ntabwo ari ryinshi kandi mfite icyerekezo ko nzarikirigita neza. Ahako ngezeho nshima Imana kandi nkashimira n'abadufashije muri urwo rugendo rurerure.
Rizaza rwose. Serafina, ubu ugumiye hafi, ubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza, kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho. Yifuje kugira icyo akubaza, twagushyira ku murongo kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye. Ndumva rwose ntabwo umaze kugeraho ari intambwe nziza. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone, twakira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Tuyishimire Eric, uranyumva?
Ndakumva. Halo?
Yego Eric, wiriwe urahagana hehe?
Ni mu karere ka Rulindo, njya Murambi.
Yego. Ijambo ni ryawe, bwo komeza.
Umudamu ibyo avuze ndabyumvishe. Ni byiza koko kuba yariteje imbere, urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50 akaba ageze ku biro 80. Urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza. Ni nishimiye natwe twakwifuza twese kugeraho. Ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu kirere se ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine ariko umuntu aragerageza.
Urumva aho yikuye mwe mugira, sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda, ko urumva ko ikibazo yari afite ikibazo yari afite cyari uko yari yahuye n'izo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana. Ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose batera inda abana bakiri batoya.
Twebwe nyine dufite amahirwe ariko natwe narwo twakwifuza kuzitera urubyiruko rw'abakobwa n'abangafu ntabwo twabyifuza ibyo bintu.
Oya rwose ni ukubyamagana.
Ni ukubyamagana.
Urakoze cyane Eric.
Namwe murakoze radiyo y'Amerika kumpamagara.
Twakire Vianney bukeye neza. Uranyumva?
Yego.
Urahagana hehe?
Ndi Muyinga mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato. Halo?
Yego, turakumva, komeza.
Icyo navuga ni uko n'isi nyine yagiye irahindagurika bibaye n'aho umuntu aba yakuriye n'indera aba yarahawe akiri mutoya. Niyo mpamvu rero ibyo ndibaza bifikira benshi kubera igihe kandi n'ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhendwa n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi birasa bituma rero atanga ibyo ngibyo ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora ama nk'umuntu byashyitse nyine agahanwa kuko wumva n'ikibazo.
Urakoze cyane bukeye neza Vianney. Udusohoreza bimuyinga
nake twarashimye.
Yego. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turaganira na Padiri Theophile Hakizimana, akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diocese ya Nyundo. Aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abaterankunga witwa Berwa Kinunu, ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe kuko bari abana bakiri batoya bataranageza no ku myaka. Nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone none twongere tuganire. Padiri Theophile, abana baje babagana icyo gihe muganira, singira ngo mumene ibanga, ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo.
Bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana. Ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana, bumva umukobwa wagize gutya agaterwa inda, uwayimuteye akamwihakana, umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira, akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa, wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane, ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso byaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye, cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga n'ikibazo gishingiye ku bukene. Turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera, kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene, ukabona ko yahindutse atameze neza.
Yego. None se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana, hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo?
Bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi ngo abatanayizwa kandi batuna ba nyina, kandi ndabakubwira kandi bagiye basa naho babwira amagambo atari meza, abo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo, ko kugera kure ntabwo ariko gupfa, kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu ashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima, na za mwana yari amutegereje akazibona. Kugeza ubu rero na babyeyi nta kintu cyinshi tubasaba, uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana, yaba anavuye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana nk'abandi, ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba, kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza.
Reka noneho tugarure Serafina, wa mwana wafashirijwe aho ngaho, yongere abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose, ndabibashimira. Ariko hari aho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate, sinzi aho bagiye, ubwo nabasabaga ko baba hafi. Serafina, nagira ngo twongeye tuganire.
Ndabumva neza.
Yego. Padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga Mberwa Kinunu. Wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo, niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize ibyago agaterwa inda, niko nanabivuga ko ntabwo ababishaka?
Urivuze ko ari ibyago ntabwo wabuteye ibuye, kuko ni ibintu biyonza bibirinda umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera, icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize, kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve, kugira bamwakire aba ari ikibazo, umuryango ahita aba ko atari umwana bigicibwa, bigatuma yiheba cyane, ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda, ariko yagize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana, izo ngorane zavaho. Icyo nabwira ababyeyi rero, ibyabaye baba byabaye, kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho, ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza, nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe, ukira mu ishuri agasubira mu ishuri, ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora, kuko bamutereranye cyane mu muryango, niyo bahiramo abana bo kwiheba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye, bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Reka twongere tuvugane mu kanya, maze kwakira iyamuwera iwera Christophe, uranyumva?
Ndikukumva neza cyane.
Izina ryawe sinzi niba narifuze neza, ni Jamuwera ni Iyawera?
Irimaso Samuel.
Iryanditse kuri Facebook niryo twari twafashe. Yego, urahagana hehe?
Ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Nagira ngo mbe nababwira nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi, hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kujya ubwo ni nk'igitekerezo, hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakariyukana abasosoza, nk'ahangaha rwose mu karere ka Kayonza gasigaziwe mu Rwanda birezi cyane. Nimuje nisiza bakuba nababwira twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose, nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigize n'uruhare twigaramiye, nanjye dumwe mu basore ariko bangomba nabirwanye, ndimo babirwanye kuko barisengana cyane, noneho baragira abasore baza kubwira ati inkozi umubyeyi atuza muri uru rugo
icyo ni ikibazo mugomba gukomeza guhagurukira. Koko ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane, twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye.
Yego,
yego, ndagushimiye cyane Christophe.
Yego, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Padiri Theophile, aba ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri make mwabivugaho iki?
Bo, ni ibitekerezo byiza cyane. Nkuyivuyeho urumva ko afite igitekerezo cyiza, twanamugira n'inama rwose yo gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyire imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu. Bo, hari wigeze wahereyeho wavuze avuga uruhare rwa imbuga nkoranyambaga, nibyo biragaragara yuko imbuga nkoranyambaga nazo zigira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara. Ariko ibyo nari kuzanatanga nabyo atari by'ijana ku ijana, kuko natwe aho turi ni mu cyaro, aho turi ni mu cyaro n'ababona amahirwe yo kureba ayo mashusho wenda ni n'abakeya. Ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nanjye nicyo ngenda ngarukaho, nawe nigeze kukivugaho rimwe na rimwe. Ibi bibazo by'abana bagenda baterwa inda z'abana bangavu uzabisanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango. Abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo, se na nyina barwana, ari abasinzi, bahora mu ntonga, noneho ntibabashe gukurikirana ibirego by'umwana. Undi wa mwana nawe utitaweho n'umuryango rimwe na rimwe bishingiye kuri bya bukene, yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira utwamushukisha tworoshye, niba ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri, amakayi, iniforume, kubera ko umuryango utabimuhaye. Kandi rimwe na rimwe hari impano nziza zihetse uburozi. Umuntu w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni, ngugure akanata, ngugure ibi n'ibi. Umwana utarabonye uburere, utaritawe n'umuryango, akenshi ahita abyakira vuba vuba. Kandi igikurikira nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawishimira, wa mukobwa ntakunda azamushimira ku gushimira yitangira muri za nzira z'ubusambanyi, kuko nta kindi afite yamuha. Ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango. Prima nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo.
Yego, rwose ubwo nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho, tukabwira ababyeyi, tukaganira nabo bakagenda bungurana inama. Twakire ku murongo wa telefone tuyishimire Bosco. Bosco, wiriwe neza, urahagana hehe?
Ya ni kabo kuko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo murenge wa Gatsibo. Hari icyifuzo nari mfite ariko n'igitekerezo nshimira padiri kuri icyo kiganiro kiza yari aduhaye. Ni ukuvuga ngo urebye inkingo zabo z'aba bana batoya.
Komeza.
Akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi, navuga wenda nkuze kavuga nk'iy'abakene, cyane cyane usanga ari izonda zituruka, ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kuje padiri avugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera, yamara kumwishimishaho bikarangira aricyo yandika birabonetse. So hari ikintu nashimira cyo mu karere ka Gatsibo, ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya, bagahurira ku kagari, ubuyobozi bakabagira inama, haba ari sapoti bakabaha, bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka Gatsibo. Icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga ari kijyana, cyane cyane buriya nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri, hari akantu bari bakwiye kujya bakora mu matorero yabo, wenda nka mbere y'uko biriya tumenyereye nka misa cyangwa se tumenyereye nk'amateraniro, hakagiye habaho akantu ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanura byibuze byinditse ay'igihugu kigana birinda bire inzu gahunda zo kugira ngo barabana n'abangavu baterwe n'abakiri batoya. Ndumva tubihereye gutyo iyo marketing ibayeho hari igihe byazatanga umusaruro mu myaka wenda iri imbere.
Ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe, ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine, kubera ko ikibazo kirareba bose.
Kirabareba bose, ariko rero burya abanyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo, wenda tushobora kuba turi hamwe, njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo, nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye, wenda ari papa agiye igitsure, nimvuga ko wenda njye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandeba igitsure cyangwa se anangiye, wenda uko bitaribira. Hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru, niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hagira gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa. Ndumva nacyo cyatanga umusaruro, bakavuga kubaganiriza byimbitse, bakavuga imbogamizi bahura nazo, none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bapfukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka, kuko dutera bateraniye hamwe abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore, kwirekura ntabwo byapfa kugira ngo batange ibyifuzo byabo.
Ndabyumva rwose, birasobanutse. Reka twumve Padiri icyo abivugaho. Urakoze cyane Bosco. Padiri Theophile, icyo gitekerezo cya Bosco tuyishimire, murakivugaho iki, murakibona gute?
Igitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza, inama tugira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi, kubaganiriza kugira ibiganiro byihariye, ariko icyo nakongera ni ko ahenshi birakorwa natwe muri Kiliziya Gatolika, tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko, ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo ni ko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibi bibazo, usanga ari nabo ubundi bataboneka no muri aya magurupe duhuza y'urubyiruko ngo babe baza kuba babasha kwitabira igitambo cya misa, babashe kumva inyigisho, ugasanga nyine n'abo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango, abana bo muri ya miryango n'ubundi ugasanga batanatsinda k'imiryango yahise ikubayeho. Ariko nanone tukanareba tukumva kuvuga imiryango gusa abigeze kuvuga mbere wabivuzeho, harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona baba bageze mu myaka ifite bafite amashagaga, ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere, amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute, yakitwara gute, ibintu nk'ibyo. Kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo, ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo kuko abumva ari umuziro, hari ibyo atavuga atagira. Mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku Kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere, kuko akenshi muri abo bana iyo tuganiye uzasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji, kuba ati icya inda nayitwaye wenda nabo ugasiye nabi icyo batakoze n'ibiti byose, ariko nandi bwami nari mfitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere.
Yego, ntawe umenya byose, hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji, niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro, yumva ari umuziro, niba atanakizi byiza nuko yarekaho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho, hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo, atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo, bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Habakubaho Norbert.
Hello,
uriwe neza?
Uriwe neza,
uri he Norbert? Urahagana he?
Rurindo.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nshimire iyo paruwasi igikorwa yagezeho na none, ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu. Aba bana b'abangavu baterwa inda, usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri. Ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza? Ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda?
Reka padi nicyo wifuzaga kubaza.
Hari ikindi kibazo nashaka kubaza. Ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa nk'urwego kizika yabifasheho umwanzuro ki nyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyangwa andi maparuwasi?
Padi Teofili,
arakoze, abaje ikibazo cyiza cyane. Nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe, twese dusano dukutura nazo neza babyaye rimwe, ariko nibura kugeza ubu abagize mu biganza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda, wenda sinabonye ni bose kuko ndi kwibuka harimo babiri twongeye guhura dusanga baratamye barongeye gutwita. Ariko iyo umwe twaraganiriye abwira uburyo yongeye gutwara n'inda, nabwo ni uburyo bubabaje cyane. Uwari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana, amaze kumwihakana, amaze kubona umwana amaze gukura, aramubwira ati tuzahure tuganire, tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha. Ubwira ati impamvu namwihakanye niko nagiraga ngo umuryango utayibona nabi, umugore atayibona nabi. Agezeyo baraganira nyine kirangira mutewe n'inda, ubwo arongera aramwihakana, bigasanga nyine ni ya mitego bagenda bahura nayo. Ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye, zirimo izacu, zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro, usanga bituma tongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo. Ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda iri mu gihugu cyose kandi muri diyoseze, urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi. Twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe, abantu batuba hafi baradufasha, ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Biragorana cyane. Hano iyo gahunda turayifite n'andi maparuwasi agenda agerageza uko ashoboye, ariko bakagiye guhura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga. Uturere rero natwo nabo mbona bagerageza, kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose. Abayobozi b'akarere baradusura, abayobozi b'igihugu baradusura, ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abaminisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu, kugira ngo kandi bakadushima, bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa. Nubwo wenda navuga ngo ni urwego ryabigezeho, ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza. Gusa hari ikintu nitwe twavuga twakataje, wenda twagiye imbere y'abandi, ariko tudateganya yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano. Byaguma hano ikintu gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose, byaba ngombwa bikagira no mu gihugu hose, abo bana bakitabwaho. Ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo, ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo yego bafatwe, ariko banadufashe no gukumira. Kandi tukifuza yuko aba bana aribo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo, kubaganiriza ubuzima bahuye nabwo, kubaganiriza uburyo bagiye bashukwa, kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo.
Yego. Twumvise Serafina, umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu, yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho. Twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona, ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo. Niba twumva ubungubu abe hafi tuze kumuha ijambo nawe. Hanyuma padiri, muravuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya, risaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye. Uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute, yabageraho gute?
Wakifuza gufasha umushinga Berwa Kinunu kwa nababwiye adresi za uherereye ni mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza, muri paruwasi ya Kinunu muri diyosezi ya Nyundo. Ashobora kunyura kuri website yacu, tugira website www.berwa.org www.berwa.org, ariko no kuri nimero ya telefone yacu yampamagara 0788985433.
Ye ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha, kuko uyu ni umushinga ufasha abana, si abana gusa, urafasha n'abana babo, urafasha ababyeyi, urafasha imiryango, urafasha igihugu. Buri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho. Twakire na Claude Hakizimana. Wiriwe Claude.
Urahagana he
Claude?
Yego.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza.
Yego. Umva nagoma nibaza ati mbega n'ikihe kintu amaleta yo muri Afurika aha yarakora kugira ngo ibyo bintu bifunguke, kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo, tukabibona mu banyeshuri, tukabibona mu batari ku ishuri. Yewe nagoma nibaza ese ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu, mbega n'iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke, kuko ibyo bisanga ahantu henshi, usanga bakoraniye hamwe mu mashuri, mu ahantu bakorana n'impunzi kumbure runaka, umuntu agasebaza na n'ibyo bintu bigakunguka gute. Bashaka kubaza umutumire n'iki kintu ntabona leta yo muri Afurika bodufasha kugira ngo ibintu bifunguke.
Urakoze cyane. Ubu ntabwo igisubizo aritwo twagitanga, kubera ko urasaba uruhare rwa leta. Ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibi bibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti, kandi nabo twaganiriye bajya bivuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. Ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo, kubera ko gikomeje kuboneka, kigende kigabanuka, cyangwa se ntibinashoboka kizacike burundu. Reka rero nk'uko nabivuze, turi muri mu murenge wa Boneza, muri paruwasi ya Kinunu, muri diyoseze ya Nyundo, aho tuganira na Padiri Theophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi, aratuganirira ku buryo bafasha abana bakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri, barimo abakomeje kuvuga, baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi, baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza, wowe urabona uruhare runini, cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika? Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi, mwabivugaho iki?
Bo, murakoze. Umuntu yasaba ni twese, ni abantu bose, kuko iki kibazo kibaye kenshi tureba umukobwa wenyine, ariko ntabwo tureba uwamuteyinda ugasanga wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko amategeko leta yagerageje gushyiramo imbaraga, yashyizemo imbaraga zishoboka, aho wasambanyije umwami utarageza ku myaka 18. Hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana, nubwo ubona abantu batumva, ariko abahanwe baba hari benshi. Ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari we wese, ni umuntu uwo ari we wese, ni ukubaha ubuzima, niba nubaha ubuzima bwanjye ngomba kubaha n'ubwa mugenzi wanjye. Niba ndi umugabo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka ugomba gutekereza ku bigiye gukora ari uwanjye bari kubikorera byashimisha niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu ababyeyi bakabigira ibyabo bakagerageza kwita ku bana babo kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza ndetse n'itekereze muri rusange buryayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarije sosiyete binaba byiza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho guterana umupira ngo umwe yumve yuko bireba uriya bireba uriya uriya niba utaravuze icyo akora uriya twese ntiduhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika kuko umwana niba asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko wakagombye kugirira icyo ukoraho niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari nawe wakagombye kugira icyo ubikoraho ukumva yuko ari uwawe ya gahunda bajya kwa gufata umwana w'isi ni uwawe twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu
yego reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa Serafina
ndabumva banza gusubiza umuntu wabaje ikibazo ngo ndetse badukurikirana gute kujya tutazongera kubyara ngo mu bana 99 bamaze kurangiza mu cyiciro cya mbere tumaze gushyingira abana 17 bigendeye n'amategeko nanjye urimo ubu mfite umutware twasezeranye byemewe n'amategeko bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi cyane cyane padiri poti turamushimira imana ijye imuha umugisha ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi ubwo rero urubyiruko rukiri rutoya rwakirinda ikigare kandi bagakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro uburyo bagiye baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere kubera ko hagati mu bana bagenda babona amakuru atari meza ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umutororo byatanga cyane ko dutuye ahantu h'icyaro ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro cyihariye cy'urubyiruko cyane cyane ku bana b'abakobwa bakabaganiriza byimazeyo
yego reka ngushimire cyane Serafina hanyuma amasegonda makeya nyahe padiri agire nawe inama muri rusange amasegonda make padiri
murakoze cyane inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika kwirinda kwangiza ejo habo hazaza kuko iyo ubuzima bwawe ubushoye mu ngeso mbi ushawe hazaza habahari kandi wa uriya ngizaho ubwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kumuba hafi kandi ko ari we uzagutabara ejo hazaza n'aho uzagutabara yarangiritse ikindi ni ugusaba nawe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku bantu ku miryango itandukanye ku isi yose muri rusange kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe dutegure umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza dufite abantu bazima batangiritse kuko uburyo y'umuntu yangiritse byaba ngombwa yuko yomorwa ntabwo arakira ariko buda ari ikintu
kigira. Ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana, ndabashimiye cyane, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira namwe mwese abaduteza amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo.